Ndota nichigonya na hip hop ndisa nyami. Usiku masiari working hard ndisa imi. Nikasi nizwipele viko lova liza homi. Tiketo ya veiwe kaiwe one rusaferi. Ndota nichigonya na hip hop ndisa nyami. Usiku masiari working hard ndisa imi. Nikasi nizwipele viko lova liza homi. Tiketo ya veiwe kaiwe one rusaferi.
Niche one round room ninga kloka kazi yanga kana jozi mabone. Nasa mwana nizwidhibori nidiama sana. Nina sipe mutambo ni ven rapi marofan. Flatha iko pepe the venda pride. Ipo pure rota kala ndi mudhifo. Nditonga nikolora ntoteni ndina nyoko. Ningoro berera mrepa koyu uko flow. Ven rapi yo aruwa rapa rana ringa dhou. Aringa dho angu ardo humburwa nanga roya. Watike ziva ashubone nisi vatongere. Niva togomere. Ndira yo vandaku nori koda nisa sezi. Nisa sasarazi. Zindeo divori dideng as is fun. Yes ninga tisha boy arari nina phone. Zwipara zore uwa richi repa radioni. Zwijia duba loto peza tracks kudioni. Lione round unu nisibu za zwimbiruni.
Ndota nichigonya na hip hop ndisa nyami. Usiku masiari working hard ndisa imi. Nikasi nizwipele viko lova liza homi. Tiketo ya veiwe kaiwe one rusaferi. Ndota nichigonya na hip hop ndisa nyami. Usiku masiari working hard ndisa imi. Nikasi nizwipele viko lova liza homi. Tiketo ya veiwe kaiwe one rusaferi.
Zitaratani zwaka sinu para cypher. Skela jaratani recess wako erera. Rokura zindira uri nito suverera. Na vewe basi zane ninga joina na rumera. Angaba wa uranga sister kato jumera. Nihone muyani nzongo shabo umbelela. Arari ni kontoza nino wana norinera. Ningasi shanduke tuso yanga nidoi wana. Ingani pivo uwea si shabe ubudzisa. Ono wa juggernaut ni crew in officer. Chief town warriors yes ninga kona. We need more cats on these joints read the winner. Nongo na kashis knees niko flow wanga chivenda. Luambo rangarone ndiru rangi sapanda. Nave which finger chote tini fare ringa nda. Yes, the tini fare ringa nda.
Ndota nichigonya na hip hop ndisa nyami. Usiku masiari working hard ndisa imi. Nikasi nizwipele viko lova liza homi. Tiketo ya veiwe kaiwe one rusaferi. Ndota nichigonya na hip hop ndisa nyami. Usiku masiari working hard ndisa imi. Nikasi nizwipele viko lova liza homi. Tiketo ya veiwe kaiwe one rusaferi.
Narutendo rwangu fan rap iko chill. Narutendo rwangu fan rap iko chill. Narutendo rwangu fan rap iko chill. Yeah, fan rap iko chill. Narutendo rwangu 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 fan rap iko chill. Yeah, fan rap iko chill. Narutendo rwangu fan rap iko chill. Narutendo rwangu fan rap iko chill.
Oh yeah. Yeah. Usina vaimbi au na muzika. And usina muzika ungazitakazi. Usina vatikezi ungazive na vaimbi. Yeah. Zichimbira zote zuzitu. Au na chine chachimbira chisina chimwe. Yeah. Riteo utonipana. Ra toko merana. Yeah. Ven rap iko chira. Au na zuimwe boy. Rono
Suika. Narutendo rwangu fan rap iko chill. Narutendo rwangu fan rap iko chill.